Da ikkitinol çapanı jenayi ego. Yamde imme cevabu Allah. Assalamu aleykum mun sobirabe heditobe. Min kofni on be inde Allah. Jaumu salama gitto komo ifama edo do lawol gonga kungolo mabbiti. E oheba salama gonduka be mako ha fore. Min cewarake gartuki amin hande nga waddan gon siriyamon ka lawol gonga ku. Ya sobirabe. Bawo changal min gidi tokkitin goko min puddo nder siriya chalika wato ngam jaba go jamde batakeji mondi nuldudon min min don getta bo kala ben windan be min batakeji ngam jamde fu hidde ko putten hunde wore sei laba wakkati min jabo to jamde mon min bawata darago do andal amin malla ko do numoji goddi fere chabawal jawabu amin woni wolde Allah cenido min gida andugo goddum to luti ko Allah andinta der bindi cenidi wa nabi yaawi der linjila rum gonga wala mo hebata ko dume sona to Allah hokkimodum en gartano jamde jonta min don ceyo bo ngam sobaaji amin jaggan janganando min jamde de min tammi jabaago o do wondi be amin to wodi min mari batake wol bi anngol on bi inder siriya ngotka kalludum iwata digam Allah cenido min jabai halaka midon numa Allah arti tagi kalludum hidde o taga boddum min getti fulbe don biya hanai goddo jabo jamol be jamol amma wolde Allah don holla en sheidanu e bernde neddo woni fuddam hallende fu den Allah e wolde mudum goni sebore ko wodi fu dum kanju woni ko bindi andinta to di don biya ya jawmirawo na don diga boyma an dumido Allah am cenido am gite cenide darata hallende gamde cenide awawata muyan gotonyange to ni Allah yida larugo ko halli den kam en potaynu din go wadan ko halli min bawata jabago jamol gol der luggudum amma walde Allah don holla en Seydanu e bernde neddo goni sebore kala ko halli fu e Allah e wolde mudum gonete sebore ko wodi fu kanju woni ko bindi andinta yake to didon biya wala sebore bulata ndiyam beldam e kaddam her buldude e burdude wore Allah o annora wala nyibre der mako ko sedda to goddo jarribama taw wiya Allah jarribake am gam Allah jarribata ko gam Allah jarribatake be hallende kanko bo jarribatako komoy amma jarraba don nanga goddo to suno mako estimo nangimo derdamen ta esto nanga on chahu bongu e dokkal timmungal iwi digam do dum iwi ha Allah takko jayli asama o waylatako nyibuki latatako ha mako bana ha jayli man der muyo mako o hokkiri en gendam be wolde mako gongare ngam ha jonde meden bura jole takle mako fu amina dajamol tokingol fahin to Allah o cenido e kewdo hinnu e ban ko bidon den kam gam dume o don lara jokirli konuji bar hore e hallende duniyaru bilahu go kodume o wawata kadi wallitigo yimbe wonbe der cadele na oho Allah cenido o jawmirawo hinnuye e ko wadata ngam wallitugo yimbe nder cadele mum o wadi dum timmi o neli dimdino adilijo Isa almasihu ngam sulhindirgo yimbe be mako amma hidde bibbe adama keba sulhu hakkunde mabbe sei to be nuddini kisnowo mo neli den be dowtanomo ngam men en fu to kautal men be Allah cenido wodi den kam kautal men be yimbe fere bo yahan banano hani to dum salake banani kam hayru lato to chaka ummatoje ondari ko dume kadi iwan diga to meden hani nuddinen kurgun Allah cenido neldien e ko larani kuje kallude kewde duniyaru den nattinande ndu wonde Allah don andina jawmirawo Isa almasihu tammilora go nyalde ragareje ngam kala benbe nuddinay gonga e seyortobe be wadugo hakke e nyande to jawmirawo Isa jalake konnen Allah cenido bawo majum o hesitinan takle fu yake man kadi ko winda nder bindi cenidi hippan ko Allah nali fu tawatake nder berniwol man wala maide, wala metamberam, wala bojji, wala naudumton, kuje boy maje fu chalake. Nda jamol tatabol ngol min mari hande, wodi ko sakla tammi, mido tammo, to mi wadi hakke, kono hakke man foti fu, dum min yarata bone hakke am, amma mi sendata dum bebi konam, gam kambe be mbarai hakke. Amma ono ondon biya hakke mo Adamu wadi nder jarne annin tokkake rutu mako fu nden kam sai Allah hitobe hunde bande noy wadirta kadi on andi fulbe don biya batte albalawol hadata do puddudo dum tan e lelwa bodi watatu forgol den bi yum en gara nasta chaka tu forgol en andi bo fabru diwata bi yum lada na dum gonga na en pare en andi to goddo wodi bingel den o mauni der sare mako dum diga to modon saro en o ekkititto hali kalludo koto hedi bolide mon ngenda mon numo mon malla hedi kude modon en andi bo en bibbe adamu e hawawu en lati rutuben lurbe umrore Allah cenido den ha fahin moy chaka men wawata wiugo medai yewugo umrore Allah cenido wala ko goto jikkungu yewugo umroje Allah cenido do toy kepden dum digam Adamu gam hakke gonno to mako lai ha meden fu koto en gidi en chali fu non dum way dum kalkal ban ko wolde Allah andinta be wiugo hakke nasi duniyaru gam dalila neddo goto be hakke man maide bo nasti maide lati do yimbe fu gam be badi hakke amma tammunde don nga wolde Allah don wi'a fahim Allah aybini yimbe fu gam goddo goto wadi aybe kadi bo labbinan yimbe fu o hokkan be ngendam gam goddo goto hu wi ko fotti jonta en bawan nasugo ha jamol yeso wolto on jabi dum da jamol fere gam dume deftere Allah cenido do sendi gebe didi alkawal boymawal e alkawal kesal der damurum ko hani ande go kala ko anna bo en bindi der alkawal boymawal fu wa ton der kawtal be Allah cenido artungal anna bo en bindi dum arti danyeki almasihu amma ko tawa der alkawal kesal mallama kawtal be Allah cenido kesal en bindi dum bawo danyeki almasihu habarwol annabo en Allah cenido aranol der kautal aranal wonino Allah tamminelu go almasihu e habarwol kautal be Allah kesal lati Allah cenido neli almasihu kalkal banano iniridum no be kundude annabo en mako gam majum kadi ta en chaklu ko emen gam deftere Allah cenido don mari gebe didi amma ko hani kam en gettu Allah cenido be bernde wore gam bindi cenidi don jogo kautal be Allah cenido aranal den kautal be Allah cenido kesal gam der gebe didi de en don dara ko Allah ini no digam boyma o hippini dum Allah cenido nelani en kisnowo bana ko inani no ka kirabe men der taureta Musa jabura Dauda e bindi annabo en goddi kalkal bana gabbel bikkon bokki gel wandu buri chongel do lesdi latoto bokki makki non bo kautal aranal be Allah cenido timmidi be kautal kesal hedi jawmirawo bangido da wodi goddo mo jami be don biya goddo wawata andu goto nasan aljanna malla yite Allah cenido tan andi dum amma onon on don biya to on mayi ko hande on jahan aljanna ko jabudon kadi ha mbidon ko jabudon kadi ha mbidon banani jofane min lawol gam jabago jamol gol be yamol fere ko min gidi jamugo on kam woni Allah lortanto wolde mumna mallao kippinando ko wolwi fu hani ciftoren dum ko Allah cenido be hore mum wi annabo en fumbol wi hala mako be bi'i ko moy nuddinimo Allah yafanto dum hakkeji mudum gam dalila inde mako onon nuddinbe Allah mi windani on dum gam andon fakat on godi ngendam dumidam den Allah cenido be hore mum wi fahinta on bawan andugo on kebi ngendam dumidam enen en be kadi ha mbi'en en mbawata andugo toye siwtare men woni ha goɗɗo wawa wiwugo anda toye yata ɓawo mayde muɗum. Ya sobiraɓe, on mbawan andugo toye njaton ɓawo mayde mon. Ko woni non kam ɗum on holiɓe jawmirawo Isa Eli aki mako timmi jitkina, malla on ɗon kolo kuuɗe mon boɗɗe tan. Ɗum holiɓe almasihu tan mbawi wiwugo be labɗum min keɓi ngendam ndumiram. Useko mon haɗo bo goɗɗo ɗon jama de'itinowo mo Isa andini waran ɓawo muɗum bi'eteɗo Parakletos be yunaninkore o garɗo na, to wari kam kanko o moyejo. E nde o wari bana ko janguɗen no nder linjila en nanɓe yidde almasihu enka ha asama, o iniɗo neldango pukara en mako be wiwugo, mi toroto babirawo o hokka on ballowo feere wato ruhu gonga ngam ngu wonda be moɗon foroy. Duniyaru wawata heɓugo ngu ngam ndu wawata yi'ugo ngu, ndu wawata andugo ngu bo, amma onon on andangu ngam ngu wondan be moɗon, ngu joɗoto nder moɗon. Yake on ɗon be maɓɓe o wi'iɓe njoɗe ha Urusalima, ndene dokkal ngal babirawo am wi'i hokkan on bana mbimi on, ngam Yohana yiwi yimɓe ngiwam baptisma be ndiyam, amma Yeso seɗɗa on keɓan ngiwam baptisma be ruhu ceniɗo. Ɗum tilim ɗum famugo ko Isa inani pukara en mum ko larani garki de'itinowo, ngam ha hande woɗɓe ɗon kolla yimɓe Isa ɗon andina no garki annabojo feere, amma de'itinowo mo inino lataki neɗɗo, ngam kanko be hoore mako andini ɗum ruhu. Wala mo heɓata larugo ɗum nder ruhu man yeɗan nder tokkiɓe mo ha foroy. Nden kam ɗum ɗume laati ruhu ceniɗo man? Ruhu ceniɗo ɗum ruhu Allah. Ɗum laati ruhu gerbuɗo no annabo en ngam windugo e waajingo wolde Allah ceniɗo digam zamanuru artundu. Ruhu ceniɗo ɗum ruhu Allah ɓangiɗo jippiɗo dow budurwaajo Mariyama ngam o reeda e o daña ɓiɗɗo ceniɗo. Ɗum ruhu gonanɗo nder almasihu Isa. Ɗum laati bo ruhu ngu Allah ceniɗo jo'inta nder ɓernde ko moye nuɗɗini almasihu pat, ngam ɓe keɓa ɓe daña didawre ɓe laato laaɓɓe sembiɗinanɓe, nden waɗan alamawol kamɓe ɓe ɓe laatake yimɓe Allah, e ngam ɓe keɓa joɗago ɓe Allah ceniɗo ha foroy nder aljanna. Ɗum kanjum woni ko bindi andinta ɓe almasihu on nanɓe wolde gonga kubarkisdam mon nde nuɗɗinɗon. Allah hokki on ruhu mum ceningu ngu o wino o hokkan on, bana ni o waɗani on lamba maral maako. Ruhu majum woni ceedowo hayruji fuu ɗi Allah tammini en. En keɓandi to kisdam men timmidi, en manto teddungal maako. Ngam meɗen nuɗɗinɓe, ruhu ceniɗo laati ballowo ɗowowo sembe men ekkitinowo e ko nandi e majum. Oɗon huwana en kuuje ɗuɗɗe ɗe en potay limtididgo haaɗo jonta. No o wallirta kam laati nder do'aaje men, ngam woodi perotiral mangal hakkunde jangugo do'aare non be toraago Allah ceniɗo be ɓernde lamde. Ruhu ceniɗo ɗon walla en toraago torde lamde yeeso Allah ɓangiɗo. Bana ko winda, ruhu Allah ɗon walla en ngam en tampuɓe, en anda ko toraago Allah bana no haani. Ruhu be hoore muɗum ɗon toro Allah ngam meɗen, na bolle yimɓe. Kala ɓen nuɗɗinɓe linjiɗo almasihu be gonga fuu maran ruhu asamawinkeeru, ruhu asamawinkeewu nder muɗum. Bindi ɗon mbiya mo heɓay ruhu ngu almasihu hokkata laataaki mo maako. Nda jamon ragarewol ngol min mbawata jabago fahin. To mi faami boɗɗum ko ekkitiɗon dow Isa e kisdam, mi wawi mi nuɗɗina Isa ban kisnowo. Nden ɓawo majum mi foti huwugo ko fottaniyam fuu, nden mi yeeda bana no giɗmi e to mi maayi mi nastan aljanna. Ɗo woni ko deftere Allah andinina. Wakkati ketanaɗen ngam siriya ka famɗiti, amma ko min giɗi andingo on nder dammuɗum kam, ko to min giɗi min cali fuu habaru mayde jawmirawo Isa almasihu dow leggal e ummitaki maako digam hawrire latake taskara Allah chahi ka ngam rimdingo hakke en yanga da hakke e bawde mum dobi adama fu. Eto ni on jabi habarwol belgol man der bernde modon be nuddin kilabki wolde Allah don andina yake majum den Allah chenido hippinan kude kudde didi her modon. Aran kam Allah chenido yafoto hakke mon fu be inde Almasihu bana ko ini. Didabum bo Allah chenido hesditinan bernde modon be bawde ruhu chenido. Den on puddan yidugo ko wodi e on gayan ko halli. Gam Allah yedan on tagdimum chenidi. Dum kanju woni ko bindi inani en yake todi don biya. Ko moy hauti be Almasihu lati neddo keso. Ko lati no boy masalake ko dume fu latake kesum. Kanko hokki yonki mako gam meden. Banani o rimdiniri en hallende fu o labbini en ha en lato yimbe mako maral mako kinotobe hugo kude bodde banani kadi to goddo nuddini Isa Almasihu bana kisno o fotay o yeda banano o yidi be tokkitin go hugo hallende ngam Allah chenido hokkan mo bendal loje ruhu chenido wato yide seyo holare munyal endam bodenga yankinare en nangtare wakati men henni amma to Allah muyi min pondan jabago jamol gol fahinder luggudum ha siriya tammika warugo min don getta on be keritaaki ton godi jamde do ko darden hande do on bawan windugo halawol gonga ku BP 43 Marwa Cameroon min don lornita dum ha fahin lawol gonga ku BP 43 Marwa Cameroon Allah barkidina on min don acci dawna hande be wolde wurtinaande digam jabura annabi dauda labi Allah chenido timmi diddi wolde mako lamde tal o lata to wawarde holotobe mo fuu.